This music.
Aba shimi kabano.
Over my vibe.
So boy trash king.
They call me Chuckfish.
Bryce aka King Season.
We be mufuma mama body fence very wash cool. I'm a pressure your body tight from 40 to 40.
Don't judge on this one. We like to keep you quay my way. When I say you and I in forever. Oh, my team, I want to know when I feel up. What I walk away, I swear. I think it's even a fear. I'm a soya. Oh, good, you look cool. I'm a cement. Shaka kupa choku chinja mano teti. Iwe na ine ni apuna sera. Apuna sera. Apuna sera. Apuna sera. Apuna sera. Mami we mbela. Apuna sera. Mita mutu ni kutu watapasa. Imiranga baposa bato.
Aba shumi kabano.
Kwa tujiri beto ni katana.
Usofo ito eshkin.
Apuna sera.
Batu atu. Washika mama wila ntuishika. Twaripita mufingi ivu kishaka. Ukulala panshi no kuria masoya. You never left for it or God is real. Agapala lesa fika baferiu. Warenji takin ilo narika pususu. Tula seza pa musebo tuiposa tutu. Para mina tolo kela ngomu tutu. Zilo tutenda maparo yesa tutu. Malaika mumu nturishe pota itu. Cheta kela vau inde panga. Maati zozi nshile kubepa. Twarifina love yari kosanga stiu. Na Abraham na Seda love yari liu. Nekula ya okuba nowe paka na kudasu. If only for even God we
will ask you she gave you kwe ma we. When I say you and I ni forever. Omotima wandi ni we na pela. Sota kwa kabe umbia iswea. I think it's tibe na fea. Afro kuja na iwa masoya. Ukuchulo kulala pa simenti. Shaka kupato kuchinja mano teti. Iwe na ine ni apu na sema. Apu na sema. Apu na sema. Apu na sema. Mami we mbela. Kita mutu ni kutu watapasa. Imiranga baposa batopata. Patiko tujiri beto ni katana. Apu na sema. Apu na sema.
Awakafuone shimwe na kena karo respond. Nyati kumutima wanzikane kwa liwa mukambe. Love is the crime. Chikala paka mfisa. Best partner. Ijangji wantwara kulilesa. You my number one. Warilenga neapata. To the way left scrunch. And destaka napata. To I'm getting generous. Deck for a fair. Along foul. Yo venga rimbo ni favorite song. Jokes are sighting. Nena tuware ndef shau mwa. Umeripa mare shimbara. Wari mkwati la time. Nangusha kugalila prenko. Loko wana show isi last missing.
Kazo pa msongo. Kishike pyo kwe ma we. Nena say you and I ni forever. Omotima wandi ni we na pela. Sota kwa kabe umbia iswea. I think it's tibe na fea. Afro kuja na iwa masoya. Ukuchulo kulala pa simenti. Shaka kupato kuchinja mano teti. Iwe na ine ni apu na sema. Apu na sema. Apu na sema. Apu na sema. Mami we mbela. Kwa jipita mutu ni kutu watapata. Imiranga baposa batopata. Apu na sema. Patiko tujiri beto ni katana.
Na kutovela umutima oveleza kutiando pola. Mwinge motu wapita wanze mokuchulo. Kulali ya mashola machanki ukutovela. Nishtuwa ya wino na kenda kulilila. Uvula ndanga na mona ulelila. Gana ivukisha motu wapita nifo tuwale lala. Tuwale umfana wino nukupza na wala. Umutima wandini webo na mute Kenya. Agali malele jindi nega guyanya. Umwana kashimuti mamula shentai.
La tuji kefyo kwe mawe. When I say you and I ni forever. Umutima wandini we na pela. Sota kwa kabe umbia iswea. I think it's tibe na fea. Afro kuja na iwa masoya. Ukuchulo kulala pa simenti. Shaka kupato kuchinja mano teti. Iwe na ine ni apu na sema. Apu na sema. Apu na sema. Apu na sema. Mami we mbela. Kwa jipita mutu ni kutu watapata. Imiranga baposa batopata. Apu na sema. Patiko tujiri beto ni katana.
Shimika, Bryce is the king na mulichi na tufika. Era real Ben is the future. Papa wanu mboizu wa pakwacha. NG boy, Natasha Bells that chani ukubwacha. TMT, ila basi vente. Na mchumfwe chuko
mshu tuchile. Kwa hivyo, 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 kwa